exclusive from zhitspromos.com.
This is Urban Hype.
It's got to be fun.
Fana chilaka, alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha fopi. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce.
Where the hype was, but that foot it ever go sell up on a chimose. When we pull up, everybody scream tuliemo. It's a fake no guy over to my fumiemo.
Nijiwa mazawazo ni nari paleo, but it's in ingana meni na yewa. Pasi kumawa ti mati segulako, anzati wawemba mati isulako. Chilaka panko si chani cola cola.
Nafakila tu ice cube na tu coca cola.
Nemo za kosa ni chinga na choka fola.
Tumba follow follow makwacha na madola. Dosa leta vaupu wapali kuma kwa. Izi ni ndalama zanga huku ni kukwana kwanga palie chigayo woy umvila veni kamba
Batman shop
alina kini anda ndawa neo na afana chilaka alo ni chipandule chiloko vaso vima ni mvesa chikongo
sekulani kani 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 kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekula nikade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha fopi. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce.
A master tapa tumba ya lento. Kukwa ule firimba chilendo kaso. Waimona shani inangu, na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, nikota bauti 15 gwe. Muma figa yaba kuruta pebu mutende. Nifuate boya mageo zolova. Nzina shimbi maido kupushi shangova.
Dovo yifiri mbamu mutwe mpompompo. Fideli loten kukila bukongo.
Dovo kwa tiba nishita isa isa isa. Nga nafika na umfo kumbi bati isa isa isa.
Alina kini anda ndawa neo na afana chilaka alo ni chipandule chiloko vaso vima ni mvesa chikongo
sekulani kani 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 kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha fopi. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce.
Gotcha. This is Urban Hype.
Boss Mali, cut down.
It's got to be fun.
So, the president of this country, Zambia, has given permission for the bus to be open. Hey, people need to celebrate. Now we got them beer, they have money. Hey, mundo we celebrate. God bless you.
Thanks for downloading from zhitspromos.com. Yes.